Bude koji nao Turki ga reče da je verte ga, jako je idemo da mrekan, kaj je kusko storija. Ali sam neko kredine jedan Turki ga. Idemo da mrekan, kaj je ta gjerat da ga, kaj je kohda Ma'arif, kaj je Syrian Democratic Forces. A i koleči rana kohda dola da islamka. Pa se Turki ga je, mislim, in kohda si SDF, a i kohirinji je na kohda Ma'arif ka Kurtida, a i kusko gom Turki ga. Islam da fa u dhexeya xulafada gaasha buurta neto ayaa sara u kacay markii ciidamada Mareykanku ay bisha la soo rideen diyaarada daroona oo Turkigu u leeyahay iyagoo sheegay inay hal isku keenaysay talaabadaasina waxay caan ku abuurtay Turkiga Mas'uud Kasin waa la tiriyaha madaxtooyada waxaana uu ka tirsan yahay jaamacadda Yeltebe ee magaalada Istanbul.
It is an inexcusable mistake. One NATO member cannot fire even though it's a mandate. Will continue this situation.
Wa qalad aan la aqbali karin mid ka mid ah NATO mar saasayn karo hatta hadii ay tahay diyaarad aan magac lahayn hadii aynu xaaladan ku sii wadno Suuriya waxa laga yaabaa in aynu la dagaalano Mareykanka waana oranayaa xaqiiqatan tani aad ayaa halis u tahay ma aha Mareykanka oo balse dhammaan nabadda iyo xasilloonida gobolka.
Militariga Turkiga ayaa kordhiyay duqeymaha dhinaca cirka ee ka dhanka kooxda SDF kadib weerarkii ismidaaminta ahaa ee bishan Ankara ka dhacay ee ay fuliyeen mitiniinta PKK. Balse Mareykanka ayaa war ay soo saareen ku diiday baaqyada Turkiga ah inay joojiyaan taageerada ay siiyaan kooxda Syrian Democratic Forces, iyagoo sidoo kalena Turkiga ku eedeeyay inay yareynayaan dagaalka ka dhanka ah kooxda la baxday dowladda Islaamka ee loo yaqaano ISIS. Aaron Stein waxa uu ka tirsanyahay mahadka daraasaadka siyaasadda dibadda oo fadhigiisu yahay magaalada Philadelphia.
The tensions have ratcheted up such that the U.S. isn't prepared to allow an allied drone to overfly its own bases in the region. And that's new.
Xiisaduhu way kordheen iyadoon Mareykanka aanu diyaar u ahayn inuu ogolaado in dayuuradaha droneska xulufadu ay dul maraan saldhigadiisa gobolka, taasina way cusub tahay.
Dadka arrimaha la socda ayaa ka digay kororka xiisadaha labada dhinac inay saameyn karaan dadaallada lagu xakameynayo dhibaatada ka dhalatay weerarkii Xamaas ee ka dhanka ahaa Israa'iil. Asli ciidan tabacas waxay ka tirsan tahay maxadka Brookings ee magaalada Washington.
It notes that Secretary Tony Blinken is not passing by Turkey, going to Turkey or...
Waxaanu aragnay xogeyaha arrimaha dibadda Anthony Blinken inaanu maraynin Turkiga, tegitaanka Turkiga ama xaqiiqadan ama inuu wada xaajood adag la yeesho dhigiisa Turkiga, xitaa iyadoo Turkigu uu yahay waddan si cad xiriir aad u dhow ula leh hoggaanka Xamaas iyo in ay door ka ciyaari karaan hannaanka sii deynta la haystayaasha, waxay muujinaysaa kala dhantaanaan. Madaxweyne Erdogan ma jecla in isha laga laliyo, sidoo kalena ma jirto is-aaminaad u dhaxaysa labada dhinac. Waxa aad xaqiiqdii u baahan tahay tallaabooyin kalsooni dhisaya.
Hadalkii aadka u kululaa Erdogan uu Israa'iil ka yidhi dagaalka ka dhanka Xamaas aawadii ayaa sida oo kale beegsaday in Mareykanku uu kaalmo militari siinayo Israa'iil. Dadka wax falanqeeya ayaa sheegay in Mareykanka ay suurtagal tahay inaanu diiradda saaraynin dhacdooyinka gobolka si uga jawaabo xiisadda ka dhacaysa Turkiga. Aaron Stein waxa uu ka tirsan yahay maxadka daraasaadka siyaasadda arrimaha dibadda oo fadhigiisu u yahay magaalada Philadelphia.
With the region, with Israel, Hamas and all these things, it does seem like
ta gobolka, ta Israa'iil, Xamaas iyo dhammaan arrimahani waxay u egtahay waad garan kartaa. Xiisadahani ugu yaraan waxa ay diiradda saarayso siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka ee gobolka hadda waxa ay ku jihaysan tahay Israa'iil iyo Xamaas. Muhiimna maaha maareynta xiriirka Mareykanka iyo Turkiga.
Dadka arrimaha la socda ayaa ka digay in dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas oo sii adkaada. Go'aan kastoo Mareykanku uu isha uga lalay iyo Turkiga si bareer ama wasiil duuf ah inuu sababi karo in xiisaduhu ay kordhaan gobolka.